We are Spin Cycle Entertainment. This is BT HD, ringing the house down with Tetris.
Thinking I am, man, doggy way. Yes, I'm better.
Instagram, Catrix KE. Shame Bambi.
Angelina, hoje eu ando pra ti, hoje eu ando luz control, no. like I'm feeling like I'm losing control. Dance to the beat and move your body to
the
beat.
Hola,
shere Tupiga shere Tupiga shere Tupiga shere Tupiga shere Tupiga shere Tupiga shere Hata wakifunga Tupiga shere Hata wakifunga Tupiga shere Hata wakifunga Tupiga shere Hata wakifunga Tupiga shere
entertainment.
Bringing you the good vibes. This is BTHD.
Take tricks, tricks.
Hit us up on social media: Facebook, Twitter, Instagram, Spin Cycle.
www.spincycleltd.com.
I found you, I swear that I won't search no more.
Sala, sala, sentimental.
kitu se kwame.
Bring the house down.
This is Spin Cycle Entertainment.
Yeah, shit. Patriots.
Away!
anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa shabani.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga, iyo nitairudisha. Kwanza hata usitume tena, tayari shazira. Asa baby nitakula nini, ziri kwa gani asira. Bezi bichi makelele bwana, nimehama Mbongweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele 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 lele. Limbe tena lele.
Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha.
Now, now, hear this.
Piano, in a bagaba. Oh,
now locked on to BT HD, bringing the house down with
Entertainment. ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi hayi ulazi kayiwani okwesithuzo umthola esithombeni sengisho ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi hayi ulazi kayiwani okwesithuzo umthola esithombeni sengisho ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi hayi ulazi kayiwani okwesithuzo umthola esithombeni sengisho ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi ulazi kayiwani sengisho ulazi hayi ulazi kayiwani okwesithuzo umthola esithombeni Kusum lasi lo mfana mayefuna Ulasi 99 lo mfana mayefuna Mr. Lasiki lo mfana mayefuna Lasi mahlisa lo mfana mayefuna Ushwan lasi lo mfana mayefuna Umbura lasi lo mfana kayefuna Sengishu lasi Ayu lasi gaye wano kwestu Tuli stonti
This is Spin Cycle Entertainment.
How about it? Anana, enemy. No. City. How about it? City. Anana, enemy. No. Don't it? How about it? Anana, enemy. No. City. How about it, city? Anana, enene. No. What do you mean, Marty? Boomba, how far would you tanda? Anana, enene. No. What do you mean, Marty? Boomba, how far would you tanda? Anana, enene. No. What do you mean, Marty? Boomba, how far would you tanda? Anana, enene. No. What you mean? Boomba, how far would you stand? Anana, enene. No.
Aha, hit us up on social media: Facebook, Twitter, Instagram, Spin Cycle LTD.
Whenever there's an update, Rinya ka bachele.
Get it. Cycle Entertainment. For bookings and more mixes, log on to www.spincycleltd.com.
Best of African music on BT HD.
Baby, and I want you to know. Baby, I know it's getting late, and you don't want to wait, but I won't waste your time. And I, baby, and I want you to know. Without me, you don't go, so I'ma take my time.
This is Spin Cycle Entertainment.